Sɛmbrɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwa asɛm. Ɛyɛ mo sɔmfo akwaefo ne ne mobɛkyɛ asɛm yi. Asɛm yi ɛma ahotɔ, asɛm yi ma anidasoɔ, asɛm yi ɛma nkwa. Ɛtu yɛ bo ɛna wapɛsɛpɛsɛ Bible mu na yɛakyerɛ wo nkwagyesɛm no. Adɔfoɔ, ebia meka sɛ nnipa mmienu nnipa ɛwɔ da mmienu ɛwɔ asase wei so de biara sɛ adeɛ bɛkye obiara nnora ne ndɛ ebia na ɛkyena mba nti bɛka sɛ nnora ndɛ ne ɛkyena sɛ nnora atwam nda aba a de ɛkyena no ɛyɛ w'ani da soɔ ɛno nti sɛ wɔ biribi a ɛndɛ ɛna ɛsɛ woyɛ ɛdede biara na ɛde baabi a ɛmfa no sɛ onyame adom yɛn yesterday today and tomorrow but tomorrow may never come pia na ɔkyena ama mɛto nti sɛ nda bɛto yi wɔ biribi a ɛsɛ woyɛ a ɛsɛ wopɛ nrade susu ɛkyira kwan sɛ wo mfa kristo sɛ ɔkra agye nkwa a yesu kristo ayɛ krado bane sɛ ma a wasoa nde so abrɛ na wɔkɔmmuro no ɔmmra no ma ɔma ahome woafa kristo sɛ ɔkra agye nkwa sa te nkwa sɛ mebi na ɛhyɛ wo kuran na wotumi atena ase ama wrade yesu kristo ɛyɛ makoma so adeɛ sɛ yɛn nyinara sɛ kristo ba a yɛnkɔ sɛ yie mu ne mmom no wakɔtena wrade yesu kristo nsɛ nifa ɛmehyira wo mɛsrɛ sɛ bɛfrɛ obi bia ɔbɛn ɔno waasɛ wɔ sɛ nkwasɛm nkwasɛm wɔ ɛfiri life and media ministry hɔ ɛne ɛba wo nkyɛn ɛmmɔ mpae ɔdɔmfoɔ mmɔbɔhufoɔ mpaabɔtiefoɔ agya metwa yɛ nakra nyinaa ba obia ne waaba w'anim akɔkora berɛ a wɔnhyira no berɛ a yɛwɔ anim nhyira yɛ adesoa ne ɔhaw biara firi wo mma so sɛ wo ma yare a wo na wo sɛ mbɔgyam yare wo na wo sɛ honam yare wo na wo sɛ ntirim yare wona wo sɛ nnompɛ mu yare na wona wo sɛ kaseɛ mu yare fa wo sɛka wo mma no sɛ yare nhoma mpiam no m'ani awurade wo ma da wo ase sɛ wokyie yɛ nanɔpɛ yi awurade yesu kristo din mu ana mebɔ mpae ne yɛkasa fa authority to do the work ɛnti yɛhu sɛ yɛnade yesu kristo ɔka mateo ti du no yi mu baako a ɔmanesuafoɔ no tumi ɛdɛn na ɔma ɔmo tumi te tumi bi na ɔde maa ɔmo ɔtumi sɛ ɔmofa nyɛ akokosɛm deɛ anaa ne mmom no ɔma wɔn tumi a wɔde bɛdi ahomane so tumi ahomane a wɔha nnipa yareɛ a yareɛ akɔyɛ adesoa de kɔdanda ha nnipa ɛnɛ a wɔkyie mu yi menim sɛ sɛ wogye nwurade yesu kristo di a yarewa ahomane tumi mpanyinnie adama ne honhom a ne yarewa nketenkete biara a ɛnnua no aduro ɛha w'adwene no sɛ wogye ne di a bɔ mpa yɛ ma wo sɛ awurade yine nyinaa mfiri wo so na de wo ho amen yɛhu sɛ saa tumi na ɔde maa wɔ mo no wamfa nkɔmmɔ ahɔhoɔ bi a ɔno abɔnten mu wɔn a wɔtena awurade yesu kristo nna ase na ɔde saa tumi no ɛde maa wɔ ho wonya berɛ ma awurade yesu kristo kyerɛkyerɛ wɔn mfie bɛyɛ mmiɛnsa paa nti kyerɛ sɛ ampa soro ne asase tumi no nyinaa yɛde ama no ɔde ama no ɔno yɛ ne deɛ a ɛtumi so mede ma mo na mema mo tumi sɛ am giving authority akɔɛ sɛ yɛwɔ adwuma mu na obi bansɛ ne ɛbɛkyerɛ check no director no ne bi a manager accountant ɛne CEO director wɔ hɔ no ɔde bɛtrɛ a yɛhia biribi ɔba a ɔtarize ɔde ba na ɛfɛ de CEO no a approve but awurade yesu kristo deɛ he is the first and the last ɔno ne fiti ase ne wieɛ ɔ sɛ mommra saa bɛ mɔba a momma sɛ ɛdamfufuɔ bi o momma sɛ bi a ɛyi o momma sɛ nkoa bi o mmoba sɛ menamfufuɔ no me nnuano m ne mo mede adwuma hyɛ mo nsa ɛndɛ mofiri sɛ de biara moti mu na ɛde adwuma hyɛ mo sɛ sɛ monkɔ na monkɔyɛ na tumi na mede ama mo no ɛbɛgye ne mpa firi ɔhaw ne atete bia mo
nti ndɛ yɛhu sɛ berɛ a wɔfrɛ wɔn no
tumi odema wo no. I say he gave them power over unclean spirit. Sa tumi odema wo no, wa delegate among as an authority. So Jesus wasn't giving them their own power. He was letting them to operate in his name. Jesus Christ one fa to me now ma won say won awo to me o. Nemo mo no o beye juma already Jesus Christ juma okoye no. O si already Jesus Christ din mu enunti show say sa won money to me a wo di enipa nya no. Fiko na bi jimi di se. O kan di die mu na o to an mo already Jesus Christ din na obo sampa ya. E beye juma. Obetimi akasa akire mbe posse 82 obetutu enite no ose wa mai tumi a obetutu amone tumi a de besan yarwa o tumi ni ye tumi aye tumi asofu ni tumi akti se dia tumi ya odia obi ni bibi ya wa sori no tumi bo mpa ye ba kumi enu bia onim dia da kofa na ni so wa be gina wo wo ya me yim eh asa tumi ni odia na se wo preti in the name of Jesus. Now we say you have your own power. You have another way to get that power to operate. And let me tell you, say there's going to be a time when you be guasi. Many are with me. And you can just say, and I'm going to ask him. And it is, I say, it's not, you know, say, 2 minutes so. Because I'm sure I get to be what I say. The enemy has no legal right to stay where this authority is decreed. Say, you not see ye. I yet in yet in two on the Nazi. Now, ya ye, sweet ya man. Now, or the sad to me do me ya. May a kind of cry shall say, sad to me no. Oh, or bon sam and timmy engine. Or new or say, your boy is with you obeying our. As I say, yes, with demon. I'm money in Abraham, I say. Timmy Bray, you know, I say, I could do you now, then I could too. And you know, Pimka say, Radio is Christo, only a radi. Anything that you know, ah, Jesu, Christo de Mayano, it's not our own power, and a tongue. Oh, say, and a tongue to me, no. Besides, we say, by my bomb pie, I'm on. Maybe we shouldn't do that. Or the Mayaqua, as your friend Chequa. Oh, I say, when it touches the heart, of that people, the signing panel say, come on, come on. Ah, Sampa, Radio Scusu, and now the bone is where I'm gonna make a damn Radio Scusu. I say, I'm going to go. What I say, and then I say, empire, your boy, I saw them, your categories, your Abraham empire, your Isaac empire, your Jacob empire, I teach everybody, but Major Radio Scusu to me to say. And what they know every Abraham and Yakopon or Isaac and Yakopon, Yakopon, Yami, one or the one who two and Yakopon, so no one 2 minutes and holding in Abasano. That's what I tell you, this Christian Nasi. Now who yante, who yan and titty enemy. Now only 9 90 when you bread, we need to have time for God. You see, in your bread, Emma, and Raddy. That's a in a breman now. A noble bread, waiting to see a war, a babble. Timo or the man want for a purpose to cast them out and to heal all kinds of sicknesses. Jesus gave them power to deal with two things: spiritual oppression, cast out demons, and money o dinipa swinya, and money o henipa, and money henipa. Some money no. Very excuse for my to me say, here they into on uncle, human suffering, his sickness. Yariye adosun, yariye oh. And then we are a cassage, so say, free as you free, and radius Christo demo. So would GD, Nasa would just one mere. When you say radius Christo, we are any night. If we are operating in the name of Jesus, young for young Cassay 2 minutes, and a year day, a dear Juma, the more radius Christo 2 minutes, a dear Juma. The science of the gospel is both good news and good works. And Sampano, a yasam papa, and a year in my papa's so year then. Jesus Christ, Jesus cares about our spirit and our body. Jesus Christ, or dreaming, and you who might tell you, or dreaming home, any new period, or dreaming home. ti se beya yen beti me ama rade Yesu Kristo na hindi na o pray na waji wiase nyina no o de akọ heaven no beti me aye juma show na ko pon nyam amen se umfa rade se se o kra na waje nkwa ende me kamfo rade Yesu Kristo ma yo normal na se ne pe nyina ehu ne pe nyina aye bone bone so na kutia ho na rade Yesu Kristo ba bewu ewo asenia no so ebe chair bone ka na bibiara obo rade Yesu Kristo di bo banya nkwa ene ntino ene ebra utie mi sa umfa kre so kra je nkwa se rade Yesu ampa ditun se mi odi bone ni fanfo so bi a che mi na ene fa se mi kra aje nkwa don nyina ma betra mi mu na abade medium entrance ma entrance wo mea mi pem na me entrance wo wo pem na kra mi ni me busu nyina ra abade friend eko ma bra bo si e shira mi ma bo si bo sa ampa ye ya eni je be si e wo soro na mi shira o sa bo sa ampa ye we afa kije se o kra jin kwa wa to nsa se o metra wa bra bo ni se ne sayo ntino pa jin o fie fo nyara se o bo sa ampa ye we afa kije se o kra jin kwa o fu sa be ko be mu si sa ye foforo e wa seten wa bra bo mu na o be yin shira ene wa sifu ina Yakobon shrao se ene wode hona ma radi diskiso em se so opie na hinie mu sabria onye oyira ba amen em so mfo akwa hefod ena mede asemi enam lifeword media ministry so ena mede bro na my cell phone number is 0244869499 e nkwasem Let me show. Bye-bye.